Chimanyo manyi, teri chigambo chipya chigenda kuva mu kamwa kange. Byonna bye mbadde ndowooza babikozesezza okukumenya omutima. Era manyi, teri kisuubizo kisobola kuwoomya matigo. Byonna bye nnina bye beeyambisizza okukukulukusa amaziga. Toba mukyamu oba weekyaye. Naye tenjagadde omanye, yadde misota mikambwe era gitiibwa.
Yeah.